professional
Back
music.
Back music. Bad blue.
Let's go to one more time. Let's go. You know what it
Chico
is.
Salad.
With the team. T-O.
We say.
Pass beats on
the ones. Now the come on and win on. Lelo watch up a tumba no win on. Dimi satana la mekela mushandi chupofa tintaluka. Halo satana ndekera kofi.
Shigibwana uvi.
Na papa. Chintepo ndekera kofi.
Yeah, yeah.
Hey, hey.
Shila pantanish, ino ni 2020 na manosh. Ali njika te kwati na wanangu, nti wabashie malo iwe ndaruka. Chidevo ndikela kofi.
Na papa.
Yeah, yeah. Satana ndikela kofi.
Na wana manesa wana masha.
Chidevo ndikela kofi.
San.
Hey, hey, hey. Satana ndikela kofi.
Na papa.
Satana ndekelako, ure ndamba fie shiri munonko. Kani nkwa tiresha ndi ndalama. Yubringa kafio maka ufi kuma mama. Ndaisanga mshipo nanza pa mkupa. Elo ndi shibo ndi wa izinari upa. Devo elayo fofie kunshupa. Dream big and dear my. Nene ni mafuno mangako bondi kuzani mwane 16. Bati nika beula kuma tebe tra magelo bari 10. Satana ndi wa mayeso ya kulu. Even make bitches girls for exam kuskulu.
Nali kwete fe kama ane winon. Lelo wacha fatumba no winon. Limi satana la mekela mushandi chupofa tintaluka. Halo satana ndekera kofi.
Shigibwana uvi.
Na papa. Chidevo ndekera kofi.
Yeah, yeah.
Hey, hey. Wabashima uvi.
Chapas. Nali diabo fio shila pantanish. Ino ni 2020 na manosh. Ali njika te kwati na wanangu. Nti wabashie malo iwe ndaruka.
Na papa.
Chidevo ndekera kofi.
Abamanja ni fokasi madamu ha. Mwale tira tachinkwani shesi papa na bit na wuna ilo bula. Mkonkesha wanya wanyoko pango vokam pango ko. Se mandolo mprondo pajulti se mtikrete puto ni agana resa. Baba na pekwa na resa.
Nali kwete fe kama ane winon. Lelo wacha fatumba no winon. Limi satana la mekela mushandi chupofa tintaruka. Halo satana ndekera kofi.
Shigibwana uvi.
Na papa, chidevo ndekera kofi.
Yeah, yeah,
hey, hey. Wabashima, uvi.
Chapas.
Beli diabo fio shila pantanish. Ino ni 2020 na manosh. Ali njika te kwati na wanangu. Nti wabashie malo iwe ndaruka. Chidevo ndekera kofi.
Na papa.
Yeah, yeah, hey. Satana ndekera kofi.
Na wana manesa wana masha.
Chidevo ndekera kofi.
San.
Hey, hey. Satana ndikela kofi.
Na papa chapas.
Mwana wa salad.
Don't worry is wapele. Male boss.
Andi senda kuona Mr. Chama in the building.
Pass beats on the one
Proclima team. Proclima ishiviku.